Ate kampuni ezimbe mirongo temugwange ya America Tower Corporation Bank ya Stanbic awamu nekitongole kirondole byempuliziganya mu Uganda echa UCC baliko ekifo kyebataddewo ekatwe wano mu Kampala okusobozesa abayizi n'abantu b'ekatwe okuyiga kompyuta ku bwereere. Dorothy Kabagamba akulira American Tower Corporation agambye nti ekifo kyebataddewo sicha kujamba bayizi bakatwe no waboka wabula n'abantu n'ebitondo ebirala era nga bagala kuyiga kompyuta ku bwereere gamba ngaba bazze ate era nga oluvannyuma bakuweebwa amabaluwa agabakakasa nti bakogose mu ekyo kyonna kye banaabeera bayize. Bino bibadde ku ssomero eryakate Noa era ekifo ekiteereddwawo kirimu kompyuta eziwerera ddala 40 ate nti bakugenda maaso nga bassaawo ebifo bino okwetoola eggwanga lyonna nga bwe bazze bakola.
Saddewo kituyita digital community oba kyemumanyi nga computer lab, computer center. Ne computer center erimu computer asatu baana tuteekamu omusomesa ng'omulimu gwe kuweereza abantu b'ekatwe oba kapenta oba student b'ekatwe North Secondary School oba bamakanika ab'omukifo bonna bakkirizibwa okujja wano ku digital community center eno bafune certificate mu computer science. Tukiraba nti okuteekawo community center eno kibayamba okufuna free computer studies. So tukubiriza community ye Katwe eno center mugirabiri nkiriza abaana basome buli omwali mu kifo kino aja some free of charge.